Kamalabyo National Hospital Mayiga atongoze nteekateeka z'emisinde mu bunabyalo egy'amazaalibwa ga Kabaka. Amazaalibwa gabaawo buli nga 13 ogwokuna naye gakulemberwamu emisinde egikunganya abantu emitwalo na mitwalo. Emisinde gyakubaawo nga 12 ogwokuna era omulamwa gwakulwanyisa kirwadde kya Mukenenya. Katikkiro asinzidde Bulange Mmengo n'agamba bakyalina eddimu ddene okumalawo Mukenenya.
Naye nkyogera bulijjo mukimanyi ensiri ekuluma weebase ng'oloota. Oyinza okuba oloota kulima mwanyi, oyinza okuba oloota ng'ogenze ku mwezi, naye siriimu akukwata eriiso okanudde nga liringa lya ngege. Kati engeri gy'obeeranga eriiso olikanudde, jjukira Kabaka kyatugamba nti siriimu akanudde naye amaaso ayina n'amannyo galinanga gakasulubbana, ajja kukufa enkenya, ate siriimu ayita mu kwegatta. Bwe tudduka obubaka obwo butuuka, nammwe mu busaasaanyi siriimu tumugobe wano agenze akendeera olw'amaanyi gano Kabaka ge yatulagira okuteekawo. Naye gakyali mabaga, olugendo lukyali lunene.